latest music. He's a brand new one.
What give out G-Boy? Jaboy close by. One Miguel. Sifumusakamuso, tagetikiko inangayobeleka mamusu. Wana sara wipangezika cheche, misozi ya nawite kisiza tomashete. Wana fera ziva heza vina gate, viva vizi wa boss, kuwa wana matenanti. Vene lusa seba mate mori mota, sunda nisunda vaya lusa kakuyo pota. Wana tikanti kini kuni swabisa, nikofitwa gaba tuseni swabisa. Nifani fakumi na keba tamisa, hau wena kiri famu koni tabisa.
Ima kukwana kukwala mara, hey.
Wati kivu eti jambo, wati kivu eti kota.
Mount Music, Jeff G, Jeff Lava, Class Boy Father, BC Boy, Kanda Boy in the Kuvona, Area Dude West, Moby O'Day, DMG Rider, Area Nick Bobby, K4G, Ghetto Volume Music,
Ghetto Volume Production.